uSamuel oqala isahluko 6 verse 1. Umphongo kaJehova wawusezweni lamaFilisti izinyanga eziyisikhombisa. Verse 2. AmaFilisti abiza abapriesti nababhuli athi, siyakwenze njani ngomphongolo kaJehova na? Saziseni ukuthi singawubuyisela kanjani endaweni yawo. Verse 3. Bathi, uma nimukisa umphongolo kaNkulunkulu kaIsrayeli, ningawumukisize, kepha anobuyisana nokubuyisela kuye umnikelo wecala, khona niyakuphiliswa. Kwazeke kini ukuthi isandla sakhe asisuswanga ngani kini. Verse 4. Athi, uyakuba yini umnikelo wecala esiyakubuyisela kuye na? Bathi, amathumba ayisihlanu egolide namagundane ayisihlanu egolide, njengomumo wamakhosi amaFilisti, ngokuba kuyisifo sinye sikubo bonke nakuwo amakhosi enu. Verse 5. Niyakwenza imfanekiso yamathumba enu, nemfanekiso yamagundane enu alo nayo izwe. Nimnike uNkulunkulu ka-Israyeli udumo, mhlawumbe uyakusenza lula isandla sakhe phezu kwenu, naphezu kwaonkulunkulu benu, naphezu kwezwe lakini. Verse 6. Nenzeleni zibe lukhuni izinhliziyo zenu, njengalokho abaseGibhithe noFaro bazenza lukhuni izinhliziyo zabo na? Lapho esebenzile phakathi kwabo, ababavumelanga yini ukuba bahambe na? Verse 7. Manje thathani lungise inqola entsha nezinkomo ezimbili ezincelisayo ongafikanga joka phezu kwazo, nizibophele izinkomo enquleni, nibuyisele ekhaya amankonyane azo. Verse 8. Nithathe umphongolo kaJehova niwubeke enquleni, nifake impahla yegolide eniyibuyisela kuye ibe ngumnikelo wecala ebhokisini eliseceleni kwawo, niyimukise ihambe. Verse 9. Anobona uma yenyuka ngendlela yasemkhawulweni wayo kuya eBhethi-Shemeshi, kuye osenze lobo bubi obukhulu, kepha uma kungenjalo siyakwazi ukuthi akusiso isandla sakhe esishayileyo sehlelwa ingozi nje. Verse 10. Abantu benze njalo, bathatha izinkomo ezimbili ezincelisayo, bazibophela enqoleni, bazivalela amankonyane azo ekhaya. Verse 11. Bawubeka umphongolo kaJehova enqoleni kanye nebhokisi lamagundane egolide nemfanekiso yamathumba abo. Verse 12. Izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBhethi-Shemeshi, zahamba ngomendo zihamba zikhala zingaphambukeni ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela azafika emkhawulweni waseBhethi-Shemeshi. Verse 13. AbaseBhethi-Shemeshi babevuna ukolweni esigodini, baphamisa amehlo abo bawubona umphongolo bathokoza ukuwubona. Verse 14. Inqola yangena ensimini kaJoshua waseBhethi-Shemeshi, yema khona lapho kwakukhona itshe elikhulu. Babanda inqola yabayizinkuni, banikela ngezinkomo zabo ngumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 15. AmaLeva ethulile umphongolo kaJehova nebhokisi elalinawo okwakukulo impahla yegolide, akubeka itsheni elikhulu. Abantu baseBhethi-Shemeshi banikela ngemnikelo wokushiswa, bahlabelela uJehova imhlatshelo ngalolu suku. Verse 16. Amakhosi ayisihlanu amaFilisti esekubonile abuyela e-Ekroni ngalolu suku. Verse 17. Lawa ngamathumba egolide amaFilisti awabuyisa abe ngumnikelo wecala kuJehova, elinye ngele-Ashidodi, nelinye ngele-Gaza, nelinye ngele-Ashikeloni, nelinye ngele-Gati, nelinye ngele-Ekroni. Verse 18. Namagundane egolide anjengomumo wemizi yonke yamaFilisti yamakhosi ayisihlanu, imizi ebiyelwe nemizana yasemaphandleni okubufakazi bakho kuyitshe elikhulu bawubeka kulo umphongolo kaJehova elikhona namuhla ensimini kaJoshua waseBhethi-Shemeshi. Verse 19. Wabulala abantu baseBhethi-Shemeshi ngokuba babebukile umphongo lokaJehova. Wabulala kubantu amadoda angamashumi ayisikhombisa emadodeni ayizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu. Abantu balila ngokuba uJehova wabulala abantu ngokubulala okukhulu. Verse 20. Abantu baseBhethi-Shemeshi basebethi, ngubani ongema phambi kukaJehova lo nkulunkulu ongcwele na? Uyakwenyukela kubani esuka kithina na? Verse 21. Bathuma izithunywa kwabakhileyo eKiriyathi Jeharimi bathi, amaFilista awubuyisele umphongo lukaJehova, yehlani siwukhuphulele kini.